Radio Pulpit, 657 AM, your daily companion.
Kidumedisa ba mamedi ka fela ba Radio Pulpit libitso le mata le pholosa la morena Jesu Kriste le dumedisa ke moruti masingi bo motsong wa ka tseno. Ke rata le lebela le foko la modimo mo Luka chapter 19, robela verse 9 and 10 fela, and then morena wa khotso a letse handla le hlono lfatse yona re fumane ba le hakatsela. Me Jesu a moraya are ka tseno pholoso e dira faletse ntlu e ka le ene e le morwa Aborahame gonne morwa motho tsile go batla le go pholosa se se latlhegileng. Morena a tlhonofatse palo ya lefoko la gae a le tlotse in Jesus' name, amen. Momamedi a rategang ke rata gore re lebelele kgang ke e re e fumanang mo re badileng mo teng ya The Rich Publican of Jericho. Monna ola mokhethisi o neng a humile wa ko Jericho. Ba bantsi ra moitse re moitse ka leina le la gore ke Sakeo, mara re rata gore re lebelele kgang e mo letsatsing la kajeno. Kgang e he re bua ka bokhutshwane re kana gore fela ra re Jesus encounter with Zacchaeus shows us that no matter how sinful or unworthy we may feel, God's love and salvation are available to us. Ke kanye ke rata re lebella mo kang e tlhalosa gore ha go khathatsege gore re batho ba ile ng hore re tsebe ha jang mo sechabeng le rena re ikitse jang gore re maswe we unworthy haratshanela. Ka mo go re ikutlwang ka teng ka maikutlo a rona ga re a tshwanela ke go ba bana ba modimo, ga re a tshwanela ke bo modimo, ga re a tshwanela ke le godimo, ga re a tshwanela ke go rapela, ga re a tshwanela le ke pholoso. Mara e re mo God's love, lerato la modimo le pholoso di teng ka dinako tso tsotlhe for o mongwe le o mongwe a na leng maikutlo ana this feeling. Ke problem e re e bonang ya monna o re balang ka yona Zakeo, o ne a tlhoile ke batho a tsebega. O na le batho ba bangwe ba ba tsebegang ka ntho tse dimpe ebile ba ikgantsha ka tsona ga ba bua mo gare ga batho. But we may feel like Zacchaeus, mara setšhaba se ne se mo tlhoile because o ne a collaborata, o ne a dirisana le mmuso wa Roma o neng o tlhoile ba Iseraele ka nako tseo ba taxa to death. Lentswe la modimo le re o ne a fila mo setšhabeng ba ne ba mmua e le monna o maswe o sa siamang. And so listen, as na le karabo ya gore o tshwanetse gore a direng gore a amogelesege mo setšhabeng, go na le batho ba bangwe le bana le ko malapeng mo gotlhe mo di-family mo di-communities mo e leng gore ga re itse gore ka dira jang gore re amogelwe gape. But lefoko la modimo le rare Sakeo le ena o na le mo maemong a ntseng jalo. Go bala verse 5 and 6 e re Jesus saw Zacchaeus in the tree, a mmona monna o a na le a ikgethela a rata gore a bone Jesu, a siana palama setlhare. Lentswe la modimo le re Jesu a mmona, Jesu wa re bona. Irimo, Jesus invited himself. Jesu a imema ko ntlong ya Sakeo, a re Sakeo ka tseno ko tlhola lapeng la gago, lerato la modimo ka tseno le tla ko le lapeng la gago. Wena o tlhoileng ke batho ba sanke ba o tšhakela, ba sanke ba o etela, but today o tšhakela ke le godimo ka tseno, o tšhakela ke ya creator ya o tlhodileng, ya o itseng, ya tshwereng plane ya bophelo ba o etelwa ke lerato ko ntlong ya gago, o amogela ke lerato, o amogela ke Jesu ka sebele. Dikereke di o tlhoile, batho ba o tlhoile ba ka baka la ditiro tsa gago, mare ka tseno ke a lapeng la gago Sakeo. Application, see Jesus. Jesus sees us, wa o bona Jesu, and Jesus knows you, wa o itse ska le ka go iphitlha ka dintho tse dingwe, and he loves us, o re rata o feta ka mo rena re naganang ka teng. No matter what our past may be, gore go tswa kwa le history ya gago ke history e e leng gore e bontsha gore gae ga o a tshwanela ke le godimo, mara Jesu wa o amogela ka tseno. And Zacchaeus responds, I karabela Zacchaeus mo morena Jesu are morena he ke utseditse batho bo ntlhabongwe ba dilotso tso tletse ke batsetse ntsona ke tlo wa busetsa gane he confess le rato la modimo la mo ama la ira gore bophelo ba hae bo fetoge a ipolele ka gore bebele re motho o dumela ka pelu ya hae a ipolela ka molomo wa hae a siamisiwa Zacchaeus a ipolela like Zacchaeus we can respond wena ka tseno o ka tshentsha ka tseno ka kemisetsa wa respond to Jesus love by surrendering our lives to him niela bophelo ba hao yena ke tlhwa go utlwa batho ba re ke bie a matsogo ke bie bophelo ba ka matsogong a hao Jesu lo wena tsa tsila ka tseno bie bophelo ba hao matsogo a Jesu ke khalo Jesu o batla ka tseno o ka mofumana lo wena go thusa you can apply this message to your lives by recognizing that we are all sinners. Romans 3 verse 23 we need God's love. Everybody a sokolo hatle mo go yena illustrates sense se sa Zacchaeus se re bontsha mo gore we struggle with things mo bophelong the addiction is sinful behaviors me khwaema swe e sa siamang but tsatsila ka tsene ke rata go rapela le wena gore Jesu wa go rata tsatsila ka tsene o phurulutse matsogo a hae a re tla gae moetsa dibika tseno Jesus encounters with Zacchaeus Jesu a kopane le wena mo letsatsi ka tsene ke rapela modimo ka lebitso la morena Jesu gore kopana le mo mamedi mo maemong a le mo go yona mme o mo fetole modimo wa rona a lokileng from ka mo a ikitseng ka teng le batho ba motse ba ka teng a be ngwana wa gabe yo a tlhwekileng le godimo le mo amogele ke kopa tse tsotlhe ke dumela gore mo file tsona ka lebitso la Jesu amen.
Faith, hope and love. Experience victory in your life on 657 AM.
Do you need prayer? Radio Pulpit in collaboration with Need Prayer is ready to stand in prayer with you. Contact us today with your prayer request at 012-334-1222 or WhatsApp us on 067-429-7564. You can also visit us on radiopulpit.co.za for your online prayer request. We will faithfully pray with you.
When the drive gets long, we are there. Listen live to Radio Pulpit on radiopulpit.co.za, DSTV 882, and OpenView 607. Also, follow us on our social media, download our app, and listen to our podcasts wherever you are. Radio Pulpit, still your daily companion.
You and 657 AM and life, a winning team on the road to eternity.